Ngokuka Johane isahluko 4. Kwathi kuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhaphathisa abaningi kunoJohane. Ingani uJesu uqobo kabhaphathisanga, kodwa kwakubhaphathisa abafundi bakhe. Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakuselekile ukuba adabule iSamariya. Khona wafika emzini waseSamariya ogama layo isikhali, eduze nesiqhinti uJakobe asinika uJosefa, indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba, wayesehlala ngasemthonjeni, kwakungaba yihola lesithupha. Owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." Ngoba abafundi bakhe babehambile baye emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya." UJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena ngaye kunike amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, wathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena omkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo waphuza kuwo, yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Yilowo nalowo ophuza lawo manzi uyakubuye ome. Kepha lo yakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayukoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha." Wathi kuye, "Hamba ubize indoda yakho uze lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle ukuthi anginandoda. Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu, le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho, lokhu kusho ngeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba. Nina-ke nithi, iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona." UJesu wathi kuye, "Sifazane, kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza, sasikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, ngoba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye kubafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke." UJesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe, bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane, nokho akubanga kho owathi, "Ufunani na, noma ukhulumelani naye." Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waye emzini wathi kubantu, "Wozani bona umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungebe nguye uKristu na?" Baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, "Rabi, yidla." Kepha wathi kubo, "Nginokudla engikudlayo eningakwaziyo." Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, "Ukhona yini omlethele ukudla na?" UJesu wathi kubo, "Ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Anisho yini ukuthi izinyanga ziseningi ufike ukuvuna na? Bhekani ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe sithelo kube ngokuphila okuphakade, kuba ohlanyelayo athokoze kanye novunayo. Ngoba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlanyela, omunye uyavuna. Mina ngithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Abanye basebenzile, ninake ningena emsebenzini wabo. AmaSamariya amaningi ngalowo muzi akholwa nguye ngezi lowesifazane owafakaza ngokuthi ungitshele konke engikwenzileyo. Athe ukuba eze kuye amaSamariya, amncanga ukuba ahlale kuwo, wahlala khona izinsuku ezimbili. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Basebethi kwesifazane, asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizizwele ngokwethu, siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. Kepha emva kwezinsuku ezimbili waphuma lapho ukuya eGalile. Ngokuba uJesu uqobo wafakaza ngokuthi umprofeti kaziswa ezweni lakubo. Kutheke ukuba afike eGalile, abasaGalile bamamukela bebona konke akwenzayo eJerusalema emkhosini, ngokuba nabo babezile emkhosini. UJesu wayesephinda eza eKhana laseGalile, lapho enza khona amanzi aba yiwayini. Kwakukhona induna ethile enkosi, endodana yayo yayigula eKapanawume. Yathi kuba yizwe ukuthi uJesu ufikile eGalile evela eJudiya, yaya kuye. Yamncanga ukuba ehle aphulukise indodana yayo ngokuba yayiza kufa. Ngakho uJesu wathi kuyo, uma ningaboni izibonakaliso nezimangaliso, anisoze nakholwa. Induna yenkosi yathi kuye, Nkosi, yehla engakafi umntanami. Wathi kuye uJesu, hamba, indodana yakho iphilile. Lowo muntu wakholwa yizwi alishiyo kuye uJesu, wahamba. Wathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zathi, umntanakhe uphilile. Wayesezibuza isikhathi aqale ngaso ukuba ngcono, khona zathi kuye, umkhuhlane umyekile izolo ngehola lesikhombisa. Wayesoqonda uyise ukuthi yilona lehola uJesu asho ngalo kuye ukuthi indodana yakho iphilile. Wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Leso siyisibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya.